Na enjoy nikiwa na Yesu, amani tele kwake Baba naipatae. Leo baraka imeshuka kwetu, piga kelele tumevuka umwakae. Baba nataka pesa, lecho kama teso, titani ameni pesa, temefika mwisho. Baba nataka pesa, madeni ameni chosha, ipate hata gorofa, mwenye nyumba ananipa presha.
Hela, 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 hela.
Hapa vikwazo majaribu tumeshinda, haswa tunafunga mwaka.
Ee Bwana shuka hapa, gusa hapa, vikwazo majaribu tumeshinda, haswa tunafunga mwaka. Ee Bwana shuka hapa, gusa hapa, vikwazo majaribu tumeshinda, haswa tunafunga mwaka.
Hosana, hosana, haleluya.
Nataka pesa, lecho kama teso, shetani amenitesa, nimefika mwisho. Baba nataka pesa, madeni amenichosha, pate hata gorofa, mwenye nyumba ananipa presha.
Hela, hela, hela.
Pesa.
Mixing dog.